kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada dooda toddobaadka idaacadda warsan ee magaalada Baydhabo waxaan ku fiirin doonaa waa sidee xaaladda caruurta xilliyada lagu guda jiray abaarta barnaamijka waxaa marti ugu ah Dr. Yaxye Maalin Saaq oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada Baydhabo waana dhaqtar u oleeyo arrimaha dadka danyarta ah yahay akadawaw igdaad warsan magaalada Baydhabo waliba aanin ku warbixiyay xaaladda caafimaad ee owlada yar yarka ee gaar ahaan owlada markaas habarka ay magaalada Baydhabo yarooga
bismillaah barakacayaash horta maay buu magaalada Baydhabo ka barakaceen qoysas dan yar oo ay dadka dan yarta ana markii barakacaano saato oo qoyan goobo meel raay oo saata ABB oo kala ma sameeyay raay goobo iyo ka digeen qofka hadii markuu aba macna nafaqo darro ka dhiiida macna abaar gal nafaqo darrada meesheena saameeyay meel raay difaac jirka yaraada difaac jirka diisu yaraado may saameeyay macna ciyaalka aan qoyan ama dadka daada in ma ila raay cudurro meel ku dhalaadaan cudurrada bulsho ma in oo sabab ah nadaafad darrada haddii meeliyo kooyan markaas ay masquul aan lahayn meel raay nadaafad baan lahayn ciyaalkii meelo ka dhileeyaan meel aan kooy doona cudurka shuban biyood ka leero qofka tii nafaqo darro han diristo gaajo oo qabad oo gaajo ka dhida gaajadaas ay meesheen ay qofka jirshay macna gooryaan ka jiraan gooranadaas ay meesheen ay aanay meel raay shuban biyood ciyaalka badanaa baa meel raay ka barakacayaashay qoysas badan oo ma jira ciyaal ku dhimaday ciyaalka samayn sabab ahay shuban biyood kasee ya badanaa macna dhimadaayaan
walaakin aba jiday inta badan ka nagday nafaqo darrada faafayn guud noosib nafaqo darradaasayti dadka ka dhiyaayaan iyaga yar yar sigaar ahaan blowing iyo ku bilaawdayaan isaas oo kale faafaynaysaas nafaqo darradaasayti si ka koyas
nafaqo darrada ma ka koyas ee jirka banaadinka macnaheeda in baahanya vitamin A vitamin C iyo vitamin B jirka hadii oo meel raay raashin oo macna nafaqo qofka isticmaalo raashinka xilliyada lanka tala gali raashin hadii uu isticmaalo jirka nafaq doono ma ka dhiyaas laakiin nankan qof oo habar kacay oo gaajahayd oo usub walaa usan habar kacay abaarin kooy kaamunki kooy muddo macnaheeda meel raay intii oo iyo kaamunkaasi kooyan raashinka ka fan lahayn maxalayaan dad oo meel buu habar kacay waay qofkaasna may buu sababaas ay markaa dhibaatooyinka si kol kooyan in macnaheeda jirki nafaq doono ka dhiyada gaajada aawdeed yana faqadoon ka dhiyaas jirka jirka tii nafaqadoro ka dhiyadaan may buu aha qofka gooryaan ka jiraan jirshay may sheenayeen in nafaqadoro asoo ka dhiyaa difaac jirka yaraada cudur kasta baxda saan nagada cudurada may ku madax halsan nagada oo soo shuban biyoodkan oo kala may ku esa helmasi kooya korta hargabka nafsiye may buu meel raay meel raay ku maran macna gaajo ba koyta cudur kasta may buu jirka difaac jirka yaraada cudurro badan ay ku dhalaadaan marka cudurradaas aan ka badan macna qofka tii nafaqadoro ka dhiyaa saaso kasta
awlaad kaamoonka ka jira magaalada Baydhabo cudurradan ka badan iyo ka dhiyaayo meed
cudurka ka badan iyo ka dhiyaan hadda ma in badanaa shuban biyoodka
may sababay shimbiyoodka
shimbiyoodka may sababay macnaheeda nadaafad darrada imay sababay nafaqo darrada macnaheedu ku jirshay ka dhiyaaso oo raashin oo meel raay oo aan lahayn jirki raashin oo meel raay oo dhiiltirno isticmaalo online nadaafad aan lahayn hubdin nafaqo oo jirka nafaqo darro ba ka dhiyaado gaajada ba ka daayta halasan ee macnaheedu in iska dhii macnaheedu meel raay shuban biyoodka imeel raay ee hargabka hadii dadka oo meel la raahay qaheen oo kaam ay tamiili kaamamkiina masquul aan lahayn intaas tiray dad ay qoysay meelaha ka wada baxeen in macna meel la raahay saxaradaas badan oo meeliyaal in nadaafad darradaas ay kooyta in cudur badan ku dhalaadaan nafsheeba may buu yaan badan badanaba
markii la ku gudba dhankiyanay cudurka shibankaasayti jiraana cudur kale nafaq darradiyana shibanka markaasayti ku soo koow iyo ka dheewlaada
jaraansa oo meel raahil masidaan badan hadda soo meel raay oo barnaamij oo dareeraan dadka qoxootooyinka tacyaalsho sahal masid oo kale ishiban biyood kasee yaan badanyin cudurada oo macnaha ayo haay
hal masid yaan ma sabab
kale badana meel raay malaria
okay hal masid ma sabab
hal masid ma sabab meel raay cudur oo may buu asuul meel raay hal masid cudur oo macnaha dilaa oo may buu ciyaal ka dhiyaan badana ba meel barshi ciyaalka barshi may buu waab hin dhaba biliyas
hal masidaas ay tiyeen si ka bilaawadaas mayna sabab jirada haysatay masidlero mayna daawana
talaalada tamay la raayo almasidaas ay oo ku hortaga may la raayo daawooyin oo talan isticmaalo oo yaala tamale laakiin ciyaalka doosaaso kalaanka dhida antibiyootiga macnaa badanaa balan isticmaala
okay si ka koyas
may buu may ka koyas may la raayo almasidaas may la raayo almasidaas may ka koyas cudur oo may la raayo oo may la raayo ciyaalka ka dhiyo way ciyaal oo lagu tilaalo oo may jalan wadamadan hormaray macnaa oo on ka dhiyana marka ciyaalada oo meel raay oo badanaa ba meel raay wadamadan hormarsanayna talaal baan lahayn ciyaalka badanaa ba helmisi ka dhiyaas
talaalkaasay tii siyaabooyin kale markii la aan gudub oo ka hortag ahaan ka dhaqaatiirta bayd oo deetiin seen siyaasan seenon kula taala san may seeraasan bulshada xilisan ku ay gilaasan helmisada iyo nay udurada kale
helmisada udurada kale may buu horta meel raay goobo may jiraan caafimaad ee isbitaalka ee furun may laray CMC shid oo kale isbitaal oo macnaheedu yahay furun marka dadka oo waalidiinta ee may laray in ciyaalsho la socdaan macna raay isbitaalada may laray CMC shid ee talaali leeyin talaal la ku hale marka in ciyaalka talaalsho iyo walaasho may laray la socdo ciyaalka miisaansho iyo talaalsho hadii oo ciyaalka talaalsho iyo miisaansho iyo may laray ciyaalka nafaqadarrada hadda ma jiraa oo kala meel raay ciyaal nafaqadar ee ma jiraan isbitaalka baydhaad oo kala ciyaal tir intaas ay ka jiraan oo nafaqadar oo ka jiraan ACA ka furun ACGaas ee meebuu ciyaalka ay meel raay ee nafaqo oo jirsho wali ku bahi oo hanagaayeen la si ciyaalka oo la tacaala sida malaria oo kala bay kula dagaalama oo daawo malaria la siya nafaqadaradi oo jirka ka dhigay ciyaalka macna wal oo nafaqo oo meel raay jirki in qalamay macna ayaa la siya sa oo F75 oo kala aanay meel siya yihiin meel raay malmalaatada oo kala saasa marka ciyaalka jirsho la hakanaga daawana way si ciyaalka jirsho cudurada u hayno waxana way ku baare soo anigu jirki u soo macna oo ku baab asanay miisaanshay oo hoos jiray soo koranka ka
shibanka jarta yaalan dhamadeen
ah yaal badan dhamadeen shibanka ay jiraan meel raay oo badan macna ay BB'd ee si magaalada gudaha naftadeedo ee may jiraa macnaa dadka daada iyo dadka meel raay ciyaalka ee ba meel raay Soomaaliya geedka eedanka meel raay inka nuugul yiin sada macnaha oo cudurada iyo anka badan badan aba dadka daada ee ciyaalka anka badan dadka hadda dhimadoon may boodo ma badan badan aba dadka daada ee ciyaalka
shibankaas siyaabo loon korsado oo ahayn nadaafada si tinti leelaali koor hadii isbitaalada ay seenaysan sheenmeen qobadaas dadkaas
horta muhiimadda macnaha ma ta ciyaalka biyo iyo waraabayaan in nadaafad biyo safaysanon macna nadaafad fayl leeyin markii uu waraabeyn ciyaalka badanaaba meel raay ee shiban biyoodkan ay walaan ma qoyo fadnab ee biyo loo naftashtiida loo waraabo biyo macna oo safaysanon macna meel raay oo mineral oo safaysan ma ah hadii oo meel raay ciyaalka ee biyo hatay oo waraabeyn ee meel raay oo nafaqad daran jirsho ka jirtay biyo la siyo oo baana biyo safaysan ahayna badanaaba may buu ciyaalka in shiban biyoodkaas ay meel raay markii ka dhiyaan ee dadka badanaaba ma in badan ay BB'd oo kala meebuu ka hayaan meelo intii muddo ah anuga diis fuuq buuxaan meel raay meebuu anuga yar waayo tub macnaa oo nutrition hay in meel raay markii ba macnaa meel raay degdeg macnaa anuga ka dhimaado la ku yaabo ciyaal badan oo ma arne hadii ay kala ay BB'd oo kala meel raay banaamada oo jidka la kubada duugo hay marka dhibaatooyinkaas ay macnaa meel ku korsado korayn ee wasaaradda caafimaadka dawladda dhexay dawladda Koonfur Galbeed lamadii oo macna kaalmo weyn ku jeesadaan sa caafimaadka oo kala macnaa ee BB-da safeel macnaa lan booqdo in macnaa ciyaalka say wacada gelin hooyoon shoo lan soo biyo isbitaalada oo ka xariiriya mas amshirida la ka xariiriya ciyaalka
inta ayno joogta dhageystayaal doodii todobaadka waxa ay gala qayb qaatay Dr. Yahya Maalin Saaq intaan dib ugu kulmi doona dhageystayaal waa aniga Sultan Bishaar Miyo Muqtar oo idin la sadaayo maana.